We have so many things.
Sinezinto eziningi kakhulu kodwa wena uyayazi inhliziyo yethu futhi wazi konke sikudingayo. Siyajabula kakhulu ukuthi singakuletha kuwe ngomkhuleko sazi ukuthi wena uyaqonda futhi wena uzosinika ukulunga kwakho, hayi ukuthi sikufanele kodwa ngoba wena wasethembisa khona. Ngiliqiniso ukuthi kunezicelo eziningi ebandleni kulokhu kusa ngokugula nangodingayo futhi sizoziletha ngokuzithoba kuwe khona manje nje. Sicela sihawu sakho esinomusa namandla aphilisayo ngasinye sazo. Sikhulekela futhi ukululama nalabo abangakwazanga ukufika ebandleni kulokhu kusa futhi ngabaningi ababuthene lapha manje. Abaningi bayagula futhi bayadinga. Siyababona nezinduku zokuqhugela nasezihlalweni nezihlalo ezinamasondo futhi bayadinga umusa wakho. Siyakhuleka Nkosi ukuthi uzobapha khona ngokuchichimayo kwangathi bangaphuma lapha bejokoza bephulukisiwe futhi bephile kahle. Amaningi ongakhombisi ukuhlupheka kwabo kodwa nokho mhlawumbe inkathazo yenhliziyo isithi ayibathathe noma umdlavuza noma elinye idemoni lesabekayo. Siyakhuleka Nkosi ukuthi yena uzolahlwa kulokhu kusa, bazophuma lapha bejabule bekahle. Sizokhumbula lowo mfanyana ofayo besisanda kutshelwa kona ngothandiweyo ukuthi unomdlavuza futhi uzokufa namhlanje uma umusa wakho ungedlaleleki kulowo mntwana. Oh Nkosi Nkulunkulu, yiba nomusa kulowo mfanyana, nike ukukhululwa Nkosi uma kuba njalo intandweni yakho yobuNkulunkulu. Sijabule kakhulu ngobufakazi bakhe ukuthi wemukele igazi lakho kangangokuthi ucele ubabayi wakhe ukuba amgcabe ngokubomvu ukuze bezokwazi ukuthi bembozwe ngegazi.
Thank you Lord for such gallant faith of little heroes.
Siyakubonga Nkosi ngokukholwa kubuqhawe bamaqhawe amancane emashi yaphambili ukuhlangabezana nokuphela kwempilo esingatha ezinhliziyweni zawo isiphambano futhi lapho ikhombisa uPaul Yogazi. Uma konke kungenzeka Nkosi awukela umfana omncane makaphile. Sicelele abanye futhi khona-ke Nkosi sikhulekela izinkonzo kulokhu kusa. Kukhona abanye lapha mhlawumbe abangakwazi wena njengomsindisi wabo. Uma kunjalo kwangathi lolu kungaba usuku abathola ngalo wena uyigugu empilweni yabo njengomsindisi. Labo abadinga ukuphulukiswa bathole wena njengomphilisi Nkosi. Kwangathi ungeza encekwini yakho kulokhu kusa, kwangathi ngingathola wena njengomshumayeli ngokuba sinikela konke lokhu kuwe. Sicela ukuthi wena uzophendula ngegama lenkosi uJesu. Amen. Siyajabula njalo kungena endlini yenkosi futhi kwi-assembly ye-firstborn futhi njengenjwayelo lethi. Angicabanganga ukuthi bengizofika lapha ngaphandle kokuthi ngizicelele ukugitshezwa. Leli yihlaya elihle kunkosikazi, yena uhlezi phakathi lapha ndawo uhambile namhlanje kuseni futhi bengiphansi endlini engaphansi ngidadisha futhi yena uthe nginezikhiye ebhili futhi ngithola ukuthi ube nezikhiye zegaraji futhi angikwazanga ukungena. Ngibe nesikhathi esibi futhi emva kwesikhashana uBilly ungigejile futhi uthe ngiyamangala ukuthi kungani engakafiki futhi ungishayele ucingo. Ngithe woza masinyane ngathi ngoba anginayo indlela yokufinyelela ebandleni. Ngakho ke ngiyajabula ukuba lapha. ngakho ke ngilethi kodwa niyazi lapho singena ngaleya kwelinye izinga lapho isikhathi singasekho siqala ukukhohlwa ngesikhathi konke kuxubana nephakade futhi asisekho isikhathi akunamkhawuko wesikhathi uPaul kungahle kwenzeke ukuthi wayenokuthile ngqondweni yakhe ngalobo busuku ashumayela ngabo ubusuku bonke umfana wawa esakhiweni futhi kwambulala futhi uPaul walalisa umzimba wakhe phezu komfana futhi ukuphila kwabuya futhi kumfana ngiyakholwa ngitshelwe ngumelusi khona manje ukuthi banengane encane abafuna inikele kulokhu kuza ngakho ke uma umama ezoletha umfo omncane njengamanje sizobethula enkosini yena wezilisa noma yena wesifazane noma kungaba yini futhi ngithi ukuyithanda izinkonzo zokunikela ubungeza ngaphambili mfowethu Neville na sawubona kusendede wethu ubani igama lomfo omncane na uFrank Wayne Deden uhlobene noRobert Deden uhlobene na Frank Wayne Deden yena uneminyaka emingaki na amaviki ayisishiyagalombili akakabi kulelizwe elinonya isikhathi eside kakhulu uyisithelo sokuhlangana kwenu futhi manje wena uvula kumyiso kuNkulunkulu ukuthi angahle abe yinceku yakhe ngabe kunjalo dadewethu na uNkulunkulu akubusise awu ngibambe igugu elincane lapha obukekayo ngempela bukani kulokho uFrank Deden omncane asikhuleke babo sezulwini othandekayo ezinsukwini zokuhamba kwakho lapha emhlabeni esimweni somuntu obizwa ngenkosi uJesu baletha kuwe abantwana abancane futhi wabeka izandla zakho phezu kwabo futhi wababusisa futhi wathi vumelani abantwana abancane beze kimi futhi ningabe nqabeli ngokuba umbuso ungowabanjalo lo mama unikezela ezingalweni zami namhlanje kuseni lo mfana omncane engimnikela kuwe ngiyakhuleka Nkosi ukuthi wena uzobusisa umfo omncane busisa ekhaya lakhe kwangathi angakhuliswa ekhaya lamaKristu emyalweni kaNkuluNkulu kwangathi angakhuliswa futhi uma kungaba khona ikusasa kwangathi angashumayela ivangeli uma ligcotshwe kakhulu nguwe Nike impilo ende ephilile busisa abazali bakhe kwangathi yonke into enhle oyethembisile ifike phezu kwalo mfanyana umama umbeke ezandleni zethu njengamalunga ebandla futhi manje simnikela kuwe egameni lika Jesu Kristu kwangathi ungambusisa lo mtwana amen uNkulunkulu akubusise Frank omncane ngicabanga ukuthi bamene kabi kabi Ngifanele ngibakhulekele lapho nginocobo sinamatuku lapha ukuba akhulekelwe kodwa kangcono ngenze lokho emva kokuba sesiqala ukukhulekela abagulayo nocobo lenkonzo olufike khona ke kuzoba ngcono uma sizobakhulekela ngaleso sikhathi Ngiyajabula kubona abangani bami abaningi ngaphakathi ngikholwa ukuthi ngibona umfowethu Charlie Cox emuva lapho emhlanganweni kanti futhi ngibona umfowethu John Opanon ovela eLouisville nabanye abangani abaningi inxa zonke engiyengibaziyo futhi ngakho ke siyajabula kuba nani ngaphakathi nihlanganyela kanye nathi namhlanje ekuseni ukukhonza inkosi
We are anticipating.
Manje silindele emva kwesikhashana ukuqala imvuselelo lapha yezinsuku ezimbalwa siyakhuleka kuze kube kulokhu ukuphela. Ngizizwela nje ukuthi uma uNkulunkulu engalethi imvuselelo noma ibeke phezulu kwenhliziyo yethu khona ke imvuselelo ingumzamo wethu uqobo. Futhi kodwa ke uma silinda futhi yena uzizwela ukuthi sekuyisikhathi semvuselelo kodwa ke yena ucindezela lokho enhlizweni yethu kodwa ke sizizwela ukuthi asibe nemvuselelo umunye omngani ohlezi lapha ubaba kamfoti wood nomama nomunye wabaphatheli bethu lapha ebandleni siyajabula ukuba nawe namhlanje kuseni futhi ngehla ngomgwaqo izolo umfo behlala lapha edolobheni lowo obengumfo omncane onokukhahla ngempela futhi bengihlale ngimthanda futhi umfana kahle futhi inkosikazi wami wayakhelene nabo futhi ube uhlobo lomculi nesazi somculi futhi wayevamise ukuhlala phezulu lapho futhi ambambathe unyawo lwakhe efake isigqoko esikhulu samakhawa nokushaya ivawulini epha ubesebenza kwi-WPA futhi ngelinye ilanga kukhona okwenzeka obekuhlala njalo kungikhumbuza noma kwahlala engqondweni yami njalo isikhathi eside akukaze kusuke wayenabantwanyana abaningana unkosikazi othandekayo babempofu kubampofu njengoba zonke sinjalo futhi ngibonile ngimi esitephisini beshaye ujenga belindelele lo sheke le-WPA ukuba lifike. Umambisi iposi uyakhuphuka ngesitaladi babejabule kakhulu ngosuku olulandelayo kwakuyiphasika. Babezothola uswidi wephasika noma ukuthile ukuthi lapho isheke likababayi lifika. Futhi lapho umhambisi iposi efika wayengenalo isheke likababayi. Ngiyakubona lokho kuphoxeka kubukeka ebusweni balabo bafa abancane futhi kwahlala njalo kunamathele kimi ukuphoxeka kunjalo ngigejile kubona indoda eminyaka futhi izolo ngiza ngehla ngesitaladi ngenkathi ngunkosikazi nami besiphuma e-supermarket noma iKwaka Maid ezansi edolobheni ubani engihlangane naye ubuse lobuse ngaphandle kwakhe na futhi enye yezinto zokuqala abebefuna ukungitshela yona wayesebenza umKristu wayengazange aphuze iminyaka futhi ngiyajabula kuba nawe mnumzane Loxton uhleli esihlalweni esingaphambili lapha ebandleni namhlanje kuseni uyilunga lebandla likamfowethu Junior Cash eCharlestown eIndiana umfowethu kahle kakhulu kungcono kakhulu kuba umKristu kunalokho okuyikho phandle lapho ezweni akunjalo na manje ngicabanga ukuthi uyacula ezinhlelweni futhi udlala umculo wakhe enzele inkazimulo yenkosi omunye nje umklomelo womuso mangalisayo kaNkulunkulu ubungathanda yini ukusuka umnumzane Loxton na angi le ndoda yake yaba isithakwa omunye walabo abadlali bomkhosi womphakathi odanswa ngokuyisikwele niyazi ukushaya ivayolini nezinto manje konke sekuguqukele embusweni kaNkulunkulu futhi uphandle lapha ethi ngiyakubonga ngakho Nkosi. Oh lapho bengitshela mnumzane wodi izolo ngithe lapho wena nomama nifika ngaphesheya ngakolunye uhlangothi futhi nithole indlu yenu enkulu yesicebi ngokunye kusa lapho nijabule ngempela nasezantsi le ngaphesheya kwamaqoma naphakathi engoxweni ndawo lapho kunentwana yezingodo eyakhiwe lapho. Lapho ngiphumele egosini futhi ngifinyelela ngaleya futhi ngime egosini ngiyohamba ngenanele kuzo zonke lezo zingoxe umuso omangalisayo umsindo omnandi kangaka owasindisa lusizi njengami ngangilahlekile kodwa manje sengitholiwe ngangiphuphuthekile kodwa manje sengiyabona. Ngitshele umnumzane wuthi kathi awu mbambathe umama ehlombe uthi akadunyiswe uNkulunkulu umfowethu uBrenham omdala uphumelele nangu uyayizansi lapho endlwaneni yakhe encane yezinkodo uma ngike ngifike lapho kuyoba ngomusa omangalisayo wenkosi uJesu. Manje sikakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje ngaphambi kokuvula izwi. Nkosi, sinjengento efana neqembu labantwana, sinezibonakaliso zobuntu futhi thina umqondo wethu wokwemukela okuhlekisayo, inhlanganyelo yethu ndawonye, manje siza kuleyo ngxenye engcwele kakhulu yanoma yiphi inkonzo ukufunda izwi elingenakuphosisa likaNkulunkulu ophilayo. Ngizocela Nkosi ukuthi uzokhuluma ngalo lonke izwi kwangathi lingaphuma futhi lizike ezinhliziyweni zabantu futhi lizovuna isivuno elalihloselwe sona. Kwangathi umoya ongcwele omkhulu ungafika phakathi kwethu manje futhi uthathe lamazwi azofundwa futhi uwahlukanise kithi ngokwehlukana njengoba sinesidingo ngokuba sikucela egameni likaJesu nangenxa yakhe. Amen. Kumahubo amashumi ayisishiyagalombili ngifisa kufunda ingxenye yizwa wo malusi kaIsrayeli ohola uJosefa njengomhlambi wena hlezi phakathi kwamakherubi ubukhazimula ebusweni buka-Efrayimi uBenjamini noManase vusa amandla akho avulele ukusindiswa kwethu.
Turn us again, O God.
Sibuyise uNkulunkulu, ukhanyise ubuso bakho, futhi siya kusindiswa. Wo Nkosi uNkulunkulu wamabandla, koze kube nini uthunqela ngolaka imikhuleko wabantu bakho na?
Thou feedest them with the bread of tears.
Wabapha isinkwa sezinyembezi, wabaphuzisa izinyembezi ngesilinganiso esikhulu. Usenza sibe yinto ebangwa umakhelwane bethu, nezitha zethu zisihleka usulu.
Turn us again, O God of hosts, cause our face to shine, and we shall be saved.
Sibuyise o uNkulunkulu wamabandla, ukhanyise ubuso bakho, khona siya kusindiswa. Wakhipha umvini eGibhithe, waxosha bezizwe, watshala wona. Indaba yami kulokhu kuza, uma iNkosi iyivumela okwesikhathi esifushane nje, izoba sekutheni ukutshala umvini nalapho ofanele utshalwe khona.
God in many places represents.
Kuyaxaka ukuthi uNkulunkulu ezindaweni eziningi umele abantu bakhe ngezindlela ezahlukene. Esikhathini esingeside esedlule besikhuluma lapho asimela khona njengokhozi, futhi yena lokhu elukhozi uqobo lwakhe, futhi thina njengokhozi lwakhe oluncane. Futhi ngithemba ukuthi yonke into izohamba kahle. Ngigcina ukukhuluma ngalokho ngathi encwadi lapho lelo dolobha elikhulu abaningi benu bayazi ukuthi lalikuphi e-Ohio, ukuthi inhlangano yabefundisi yahlangana ndawonye futhi yalahla izinkonzo zami ngenxa yokuthi ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wabizela umuntu ekuphileni kuphakade ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Futhi ngokwenkolelo yami, uma uNkulunkulu enguNkulunkulu futhi wayelokhu enguNkulunkulu, uselokhu enguNkulunkulu futhi wayelokhu enguNkulunkulu, uma wayengangazi ngaphambi kokuba yizwe lize libe khona, khona ke akasuye uNkulunkulu. Iningi lenu belifunda lapha ezinkundleni ezikahle nokunye nokunye kulombono ophathelene nomuzi omkhulu, futhi okunye kwalokho kuyekwa kusobala kwabuyela emuva emuva enkonzweni yami. Kodwa uma wake watadisha noma waba nanoma yiphi indlela yokudadisha isayensi yezinganekwane, inganekwane yinto ebukeka sengathi injalo, kodwa injalo. Futhi emibhalweni sithela ukuthi uJambre noJane bamelana noMose ngokwenza ngokuphathekayo into efanayo abayenzile ngokulahla phansi induku nokuphendula ibe yinyoka. Mose wabiza izinhlupho, futhi babengazibiza izinhlupho nabo, kodwa babengeke bazisuse izinhlupho. Babengeke baphilise ngoba uNkulunkulu nguyena kuphela umphilisi, kodwa babengabangela ukuthi izinhlupho zifike. Khona-ke uMose wazisusa, khona-ke lamanqamu lafika. Lapho Mose yenza njengamashi njengoba uNkulunkulu ayemtshele ukuthi akakwenze. Futhi ngiyazi konke lokhu okumayelana nakho ezweni namhlanje kungukuthi ekugcineni kuzofika kokukodwa okukhulu kwelamanqamu ngolunye usuku. Isizathu iBhayibheli lathi njengoba uJane noJambre bamelana noMose ayoba njalo amadoda anengqondo yokunganaki mayelana nokukholwa, bamelane ezinsukwini zokugcina, kodwa ubula babo buyoba sobala. Isiprofethi esifanele sigcwaliseke, futhi ningabona izinhlangothi zombili zivuka manje. Kodwa Mose wenza khona impela uNkulunkulu amtshela ukuba kwenze. Waphonsa phansi induku yaphenduka enyoka futhi lezi zanuse ziyaphuma futhi zaphonsa phansi izinduku zazo futhi zaphenduka enyoka.
Moses was at the end of his intelligence and at the end of his strength.
Mose wayesekupheleni kobuhlakani bakhe nasekupheleni kwamandla akhe kodwa yilapho uNkulunkulu afuna ukusithola khona ekupheleni nje kwendlela yethu khona ke uyangena kufana naye nje mhlawumbe wena ugula kakhulu namhlanje kuseni aze athi udokotela ngeke uphile umuntu ominzayo uzofinyelela utshanini obomile. Ilondele kungayo uma sizama ukuthola konke lokho esingakusebenza ngokwethu lokho kungokobuntu ukuthi sizokwenza kodwa uma kufika endaweni lapho kungekho elinye ithemba labo ongakholelwe kuphiliseni ngokwaNkulunkulu uyokholwa khona lapho ke yilona themba labo kuphela. Futhi Mose wayesekupheleni kokufinyelela kwakhe khona ke uNkulunkulu wangenelela futhi wabangela ukuthi inyoka yakhe idle nya inyoka yomunye umuntu khona ke inyoka yakhe yayingasekho manje embonweni ophathelene nemizwa omkhulu nasesayenseni yezinganekwane labo bonke abemimoya makuthi mina ngaphambi nje kokuba ngiqale indikimba yami nginiqondise ngalokhu ngosizo lukaNkulunkulu uma ngingakwazi. Udeveli angenza izinto zibukeke zilungile kodwa ziyafakaza njalo ukuthi azilungile manje abakaze bakwazi ukuthola isithombe sanoma yini yale mimoya lapha ebonakalile ngoba empeleni yayikho lapho. Kodwa lapho kufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu wafakazise kwisayensi wayenguNkulunkulu wavumela ukuthi isithombe sithathwe kuhlala kuze kube phakade umhloli wathi ukukhanya kwashaya ingilazi lenze ukukhanya empeleni kwakulapho kwakungesiyo isayensi ephathelene nengqondo ngakho ke niyabona uNkulunkulu akwenzayo kuyahlala. Inyoka kaMose yagwinya nya inyoka yabanye futhi wayengayicosha ngesandla sakhe futhi inyoka yabo yayingaphakathi kwaleyo nduku lokho udevela akwenzayo kuyinganekwane lokho uNkulunkulu akwenzayo kungokwangempela. Ngakho ke ngiyathanda lokhu kuzike kujule ezinhliziyweni uma uNkulunkulu esindisa umuntu usindisiwe ungakhathazeki ngokulokotha obuyele emuva angeke lokhu uNkulunkulu akwenzayo kuphakade. Udeveli angakusebenza futhi akwenze ukholo ukuthi wena usindisiwe kodwa uma uNkulunkulu empeleni kusindisa unakho inqobo nje uma kusekhona ngoba nokuphila okuphakade uJesu washo njalo. Ozamazi ami futhi akhole kuye ongithumileyo unokuphila kuphakade futhi akasoze aya ekwahlulelweni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni lokho kungokuphakade njengoNkulunkulu uqobo lwakhe ngoba yizwi lakhe. uNkulunkulu unguNkulunkulu munye akasoze azihlanganisa nezinye izinto akanakuhlukaniswa uNkulunkulu unguNkulunkulu umnyalo wokuqala ungukuthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami.
So you can't mix up oil and water and make it work right.
Ngakho ke angeke waxubanisa amafutha namanzi futhi ukwenze kusebenze kahle kuphakathi kokuthi amanzi noma amafutha futhi uNkulunkulu useNkulunkulu ofanayo. Sinenkolo exubanisayo futhi ithi uNkulunkulu waye wake wenza lokhu futhi akasakwenzi namhlanje khona ke sizama ukuhlanganisa amafutha namanzi ngoba yena umbhalo wathi unguye izolo lamuhle naphakade angeke nje kuxubane nokungakholwa ukukholwa angeke.
We have faith in God, it's eternal. Unbelief is always been since the Garden of Eden.
sinokukholwa kuNkulunkulu kuphakade ukungakholwa bekulokhu kukhona kusukela ensimini yase-Edeni uNkulunkulu behlale efuna abantu bakhe ukuba bakholwe yilokhu befuna babe nokuzethemba nokuzibonakalisa qobo lwakhe phakathi kwabantu bakhe uNkulunkulu ngumoya kuJohane ngcwele isahluko seshumi nanhlanu ivesi lokuqala uJesu wathi ngingumvini ningamagatsha manje igatsha nomvini kuhlanganiswe ndawonye futhi uNkulunkulu uzame njalo ukuthola abantu angahlala kubo kakhulu ukuze engabonakalisa inkazimulo yakhe phakathi kwabantu bakhe ngakho ke siyafunde lapho ukuthi uDavid wamemeza kakhulu wathi oh Nkosi uNkulunkulu buyela kithi futhi sonile futhi sakufulathela wena ohlala phakathi kwe-altare nekherubi khazimula futhi ukuba wayazi ukuthi ngesinye isikhathi wayenguNkulunkulu phakathi kwabo futhi uDavid wayazi ukuthi wayesenguNkulunkulu abantu babezehlukanisile kuye uNkulunkulu akabange esaphinde akhazimule kwakungengenxa yokuthi wayengeke esakhazimule kungenxa yokuthi abantu bavalela umusa wakhe kubo ngesono sabo khona-ke uDavid uye endikimbeni yethu amahubo amashumi ayisishiyagalombili isikhombisa wathi wasiphula umvini waphuma eGibhithe futhi wawukhipha futhi wawutshala endaweni kahle lowo kwakungu-Israyeli abantu bakaNkulunkulu lokho kwakuseGibhithe babengumvini omuhle babengabakhethiwe bakaNkulunkulu kodwa uma umvini omuhle ungabekiwe emhlabathini omuhle angeke uthele izithelo ezinhle kuya ngokuthi umvini utshalwe kuphi kuzonquma imiphumela yesivuno ngakho-ke uNkulunkulu wacosha u-Israyeli wamkhipha emhlabathini ongatheli lutho kuyinto efana nanamhlanje sinawo ezweni amaningi amakhulu namakholwa amahle futhi axutshaniswe kuwo wonke amabandla amahlelo avela emahlelweni ahlukahlukene nezindima ezehlukene ezempilo yingakho enkonzweni yami angikaze ngizame nganoma yisiphi isikhathi ukugijima ngehlele kunoma yimuphi umuntu othize noma yiliphi ihlelo elithize ngoba kuwo onke ngabantu abalungile bangababiziwe bakaNkulunkulu nabantu abakhethiwe ubungamlahla u-Israyeli ngekathi wayeseGibhithe na bavele nje baphuma ngonyawo olungafanele futhi izono zabo zazibehlukanisile noNkulunkulu futhi babetshalwe eGibhithe yileyo ndlela abantu abaningi abayiyo emabandleni namhlanje abantu abalungile betshalwe nje endaweni engafanele manje uma ikatolika langempela lilethe kuKristu futhi litshalwe ehlelweni lithile likhulu elingakholelwa ezimangalisweni nezibonakaliso nezimangaliso zenkosi lowo muntu angahle abe ngumKristu wongoqobo futhi ikatolika ibhaptisti ipresbyterian ufakazi kaJehova okunye kulelo bandla umvini wangoqobo kaNkulunkulu kodwa isivumokholo sehlelo sinqumo ukuphila kwalowo mvini angeke uthele isithelo sawo futhi ngokwejelekile lezo zithelo zithole emvinini obhashile noma emhlabathini ongekho kahle izithelo ezimbi kuzophuma njengama-aphula futhi abe ngamafindofindo futhi angadliwe isibungu liba isisulu sazo zonke izinambuzane umvino lempilo ekahle awudingi ngisho ukuba ufuthwe uphile ngokwenele ukuba ulahle zonke izitha zawo.
So is it with the born again Christian. You don't have to be spraying them all the time and patting them on the back. They're spiritually healthy.
Kanjalo ngomKristu ozelwe ngokusha awudingi ukuba ubafuthe ngaso sonke isikhathi futhi ubambambathe enhlane baphile ngokwanele ngokukamoya ukulahla lonke ihlazo lezwe baphila ngokudla kweqiniso. Izihlahla ngezinye izikhathi lokho noma izitshalo ebesikade sisezindaweni eziwukwadule futhi zingenawo umswakama owanele ukuzisekela. Sizothela izithelo ezincane zimafindofindo futhi azibukeki njengezithelo ezifanele ziphume emvinini waso. Futhi dadewethu kuyilokho-ke ngamabandla namuhla isoni siyangena ngemuva mhlawumbe ekhaya singena ngaphansi kokuhlabeka siyahamba futhi sifunde ibhayibheli laso futhi siye esontweni esikhundleni sokuthola amakhulu amaphula ahlwabusayo noma amagilebhizi ukuphila kwenkosi kuphinde kwavezwa ebandleni kuthole elincane eliyifindo elidliwe izibungu lobuhlele imicabango engathi shu. Thina mabhaptisti sinakho bona banalutho abangakwenza ngakho. Thina mamethodisti sinakho izinkalo zikankulunkulu zifinyelela kusukela olwandle kuyolwandle futhi kusukela ogwini kuyogwini zingasindisa kuze kuyofika emkhawulweni kodwa yilokho esikutholayo ezindaweni lapho esiya khona.
It is like David also said again in the Psalms 1. He said,
kunjengo Davide futhi washo futhi kumahubo okuqala wathi ubusisiwe umuntu ongayikuhlangana nalaba abahleki abahleka usulu nabantu abangamesaba uNkulunkulu angagxhumani nabo angahlali ezihlaleni kanye nabo. Niyazi abahleki abahleka usulu bathi izinsuku zezimangaliso soledlule futhi umbhaphathizo kamoya ongcwele ungukuzenzisa nje.
Blessed is the man that'll not do that. Blessed is the man that'll stand forth from such a thing.
Ubuze siyo umuntu ongeka kwenze lokho. Buze siyo umuntu ozomaqikelela entwene njalo. Abafuni ukuxuba lezo ndawonye. Futhi angeke uxube lezo zinto ndawonye.
Blessed is the man who won't assemble himself and onto one of those.
Ubuze siyo umuntu ongeke azihlanganise nakweyodwa yalezo eziphika amandla enkosi.
The Bible said come out from among such.
Ipepele lathi phumani kokunjalo ngokuba usuku luzofika lapho beyobanga banamawala abakhukhumela bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu benesimo sokubesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo ke wobagwema.
Blessed is the man that will not assemble himself with these scoffers making fun calling the true church a bunch of fanatics.
Ubusisiwe umuntu ongeke azihlanganisele laba abahleka abahleka usulu behlekisa bebiza ibandla leqiniso esigejane sezishisekeli. Uyakufaniswa nomuntu otshalwe ngasemifuleni yamanzi. uNkulunkulu umbeke endawaneni yokukhetha izithelo zakhe azisoze zabuna. Uzothela amaqabunga akhe nezithelo enkathini yonyaka. Bukani ukuthi uDavide wakusho kanjani lokho. Nomuntu ubusisiwe uzotshalwa hayi nje ukuhlala aqekelele. Niyazi ngiyathanda ukubona noma yini itshaliwe.
Israel in Egypt was not planted, they were just set out. It wasn't their original home.
Manje uIsrayeli eGibhithe wayengatshaliwe babehleli nje eqekelele kwakungeziyo inkundla yekhaya labo lendabuko. Futhi indoda engumKristu ephumuze isithelo sayo saphakade phezu kwesivumokholo esithile sehlelo ayike endaweni yayo efanele. Yatelela kuba ikhululeke nomntwanyana kaNkulunkulu kuba ikhonze uNkulunkulu kodwa ingaphansi kwesivumo kholo angeke ithele izithelo zayo nokho kuthize kuyo kulangazelela ukukwenza.
He shall be like a tree that is planted by the rivers of water.
Yena uya kuba njengomuthi otshalwe ngasemifuleni yamanzi, imifula ubuningi, amanzi ubunye, imifula eminingi ingena emgudwini owodwa. Ngamanye amazwi uzoba njengomuntu embhalweni okholwa yilo lonke izwi likaNkulunkulu, lapho amandla neziphiwo zikamoya ezizishiyagalolunye zingageleza nguNkulunkulu yedwa kungene kwingaphakathi lobuyena lakhe impela.
People don't believe in shouting. The thing of it is they haven't got
abantu abakholelwa kumemezeni into yakho ingukuthi abanayo injabulo.
That's a whole lot the matter with the brand tabernacle.
Amen.
Because that unbelief.
Loko yiko konke mayelana nethabenekele likaBranham ngoba lokho kungakhona iminako yezwe ibophe abantu ukuze kuthi angeke iveze ukukhula kokomoya.
That's what's the matter with our nation. That's the matter with our churches.
Ileyo inkathazo ngesizwe sakithi, ileyo inkathazo ngamabandla ethu, abanayo injabulo futhi injabulo yenkosi isukile. Njengoba kwakulotshiwe ngesinye sikhathi embhalweni igama leziHebheru elithi ikhapoti okushiwo ukuthi ubukhona benkosi busukile.
That's over our churches because we left off of the original foundation.
Lokho kuphezu kwamabandla ethu ngenxa yokuthi sisukile zisekeleni zesekuqaleni futhi sazifaka ezivumweni kholo nehlelo futhi savumela izinto zezo kubazo mise ulwazi lwethu lokuzibonela noNkulunkulu.
Oh, go with me to Arizona.
Oh, hamba nami siye eArizona ake nginiyise ezingwadule okungukuthi ngizulazule iminyaka eminingi kakhulu yonke into okwadulo inonamathela kuyo noma yisiphi isitshalo esincane oza kuso ungasondeli kuso sizokunamathela sihlala njalo sinonamathela baso khona ngo silindele ukunamathela noma yini esondele eduze kwaso.
What's the matter? What made it
a matter? Na yingoba asina manzi iloko ogwaso misayo lowo namathela uyiqabunga lisongiwe ngenxa yokuntuleka kwamazi siba unamathela.
That it is with the church today. That when the church gets away from the fountain of life.
Kukanjalo ngebandla namuhla ukuthi uma ibandla lisuka emthonjeni wokuphila, uma lisuka ezinjabuleni izinsindiso, uma lisuka enkosini uNkulunkulu, kholeke lowo muntu uba unembathela njalo ethola amaphutha enembathela. Ungakudala uyakhuphuka ngiyipresbyterian ngiyimethodist ngingukuthi lokuthi ungakhulumi kimi ngaleyo nto unamathela awunazithelo. Wena thatha leso sitshalo esifanayo umtolofiya futhi ufake ezweni izizukulwane ezimbalwa lapho kukhona amanzi amaningi futhi lowo namathela uyosombululeka futhi uyoba yiqabunga elithambile uthele isithelo. Yini indaba ngebandla namuhla na libekwe langena ehlelweni lokho kufake izivumukholo zehlelo futhi kwalibopha akukho ukujabula ukufafaza nje manje bese kuthi ke okwemvuselelo encane kuyibamba elidinga kuba yikho ukuphuma phakathi kwabahleki abahleka usulu labangakholwayo futhi litshalwe ngasemifuleni yamanzi ngokuba kukhona umthobo ogcwaliswe ngegazi elimuncwe emithanjeni ka-Emmanuel lapho izoni abangakholwayo zibhukuda ngaphansi kwethantala kusuke lonke ibalalazo lecala. Umuthi uDavide wathi otshalwe ngasemifuleni yamanzi wo uNkulunkulu angeke azigelezise yena uqobo edlule emtolofiyeni.
We know that Moses in the
Manje amanzi amele ukuphila siyazi ukuthi uMose ehlane washayitwala futhi lakhipha amanzi ukuphila kubantu ababhubhayo futhi Jesu wathi njengoba uMose ashayitwala ehlane futhi kanjalo indodana yomuntu ifanele iphakanyiswe futhi washaywa ukuphila kusengqamuzeni legazi futhi lokho kuphila ngeke kuphume kuze kube ingqamuzana legazi liyaphazamiseka futhi lephuke ngenkathi uNkulunkulu wekhipha u-Israyeli wabazama njengesizwe wabasiphula eGibhithe phakathi kwabangakholwayo wayesebangenise ekunakekeleni komusa wakhe emaphikweni okhozi lelo khozi elikhulu umosa lowo owabahola besuka endaweni baya endaweni ezama ukubangenisa esimweni ukuba bawelele ngaphesheya iminyaka engamashumi amane wabahola wabondla ehlane futhi wondla umhlabathi umhlabathi omuhle umhlabathi okhethiwe futhi wakhombisa isimangaliso sakhe izibonakaliso nezimangaliso iminyaka engamashumi amane ehlane waveza izimangaliso nezibonakaliso ngalo mprofethi ukhombisa ukuthi wayenguNkulunkulu ubani owayengomisa olwandle nkwe ngaphandle kwakhe na ubani owayengashaya eGibhithe ngaphandle kwakhe na ubani owaba nesibindi sokuphakamisa isandla ngaphandle kwakhe na kodwa phakathi kokho konke lokho wayenguNkulunkulu futhi wazibonakalisa yena uqobe nguNkulunkulu ngokuqinisekile wayefuna abantu bakhe benze njalo kodake wagcinisa umhlabathi wasePalestine ngegazi lezimbuzi nelamathole izinkunzi izimvu kodwa abantu abakumelanga kwakungenele ngoba impilo yenkunzi ingqamuzana legazi lephuka futhi ukuphila kwezilwane kwabuya kwakungeke kuvumelane nempilo yomuntu ngelinye ilanga uNkulunkulu wayephokophelele ukuthi uzosindisa abantu bakhe ibandla lakhe elimiselwe ngaphambili wayefanela kwenze uqobo lwakhe ngoba wakumisela ngaphambili kokusekelwa kwezwe umuntu uyisehluleki futhi yodlala enjalo uyisehluleki kwasekuqaleni nje futhi yodlala eyisehluleki uNkulunkulu ekumiseleni kwakhe kwangaphambili engqondweni yakhe uqobo engenamkhawulo wahlela icebo lokubeka phansi umvini wangempela futhi watshala kulomhlaba umvini wokulunga ayihlelo ayibandla ayizivumokholo kodwa umuntu uqobo lwakhe enziwe inyama futhi wabonakalisa ukuthula kwakhe amandla akhe ingelosi enkulu kaNkulunkulu uJehova omkhulu wayenaye futhi kuyena kwakuhlala kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba futhi abantu abamkholwanga futhi abamkholwa ngoba wayengeke abambisane nesivumokholo sabo ekugcineni bamolela eCalvary lapho lelo ngqamuzana legazi lalephuliwe lendodana kaNkulunkulu eyigugu umzimba uJehova ayehlala kuwo lapho kwaphuma umvini nezimpande zawo enkazimulweni namagatsha awo emhlabeni ukuveza ibandla likaNkulunkulu ophilayo lokho okuyokhombisa ukuvuka kwakhe namandla akhe ubani laba abesilisa labesifazane abebeyophika lelo bandla umvini kaNkulunkulu ophilayo na ukwehluleka njalo ubukhona benkosi uJesu nebandla layo ukuphila nokukhombisa ubala amagatsha akhe amiselwa ngaphambili lawo awabamba ngaphambi kokusekela kwezwe futhi wafunga ngalabo ukuthi uyobavusa futhi ibandla lakhe namhlanje nenkazimulo yokuvuka kwakhe ihlala kulo ngikumvini lina nengamagatsha njalo umenhliziyo eshaya igazi lishaya ukushaya komthambo kuwo wonke amalungu omzimba njalo uma inhliziyo eqotho kaNkulunkulu ishaya ukushaya komthambo ngegama likaJesu Kristu ebandleni noma yini eniyakuyicela egameni lami lokho ngiyokwenza nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe Akumangalisa uPetro hasho kosuku lwePentecoste phendukani lowo nalowoni babathize egameni likaJesu Kristu kungukuthethelela kwezono zenu futhi niyakugcwalisa ngokuphila okuvela emvinini
giving forth his name
Umoya ngcwele ukhipha igama lakhe ukuthi uma sixhumele naye yena uxhumele noNkulunkulu ngoba wayeyimpande nenzalo kaNkulunkulu. Weza emhlabeni, umhlaba wenziwa ngaye, weza ezweni futhi izwe alimazanga. Futhi manje namhlanje yena emva kokufa kwakhe ukunikela ngenqamuzana legazi ukwephula ukuthi ngegazi likaJesu Kristu ibandla lingangcweliswa futhi lihlelwe ukuthi umoya ongcwele omkhulu ongukuphila komvini ukuphila kuphakade komvini lowo moya ongcwele ungashaya kushaya komthambo kulo lonke ilunga lebandla likaNkulunkulu ophilayo Akumangalisi bengabantu abayinqaba nabangajwayelekile. Akumangalisi beziphatha ngokuxakile. Abasenazindaba zalomhlaba ntobo ngokuba bafile futhi bambelwe kuKristu futhi bavuselwe ekuphileni okusha ukuba babe yizithelo zokuqala zalabo abajabulela ukuvuka kokomoya. Ukuthi umoya ongcwele uzohamba wedlule kulo lonke ilunga nokuveza inkazimulo kaNkulunkulu njengoba uNkulunkulu akhombisa iGibhithe ngenkathi yeletha umvini. Manje kukhona umvini wasendle, iBhayibheli likhuluma ngawo emakhosini esibili, futhi nike naqaphela ngenkathi lo mshumayeli ephuma ukuyobutha uphizi, wathi lo mvini wasendle, leyo mivini yasendle ifanele ikhule isondele ekholiji indawo-ndawo ngoba kwakuyisikole sabaprofethi. Futhi wacosha ithanga ligcwele izintangazana wazijikijela eketeleni futhi wazama ukukuxuba nokwangempela ukudla kwangempela futhi bamemeza bathi kukhona ukufa embizeni Foyethu kunomvini wasendle otshaliwe futhi ukhula ngasesivumweni kholo ihlelo futhi ngenkathi ufika phandle lapho uvalela yonke injabulo yokomoya futhi into yokuqala niyazi lowo mvini ufile kodwa uNkulunkulu uphokophelele ukuthi umvini wakhe ngeke ufe ngakho-ke wawusiphula wawukhipha kulezo zivumo kholo futhi wawugcwalisa ngomoya ongcwele futhi wawubeka phansi egameni likaJesu Kristu lapho lelo bandla lingashaya kushaya komthambo futhi liphile futhi lijabule lizizwe lobukhona bukaNkulunkulu ophilayo limbhekisisa inyakaza yenza izinto azenza ngenkathi wayelapha emhlabeni Ngani na amagatsha akhe ukuxhumana kwakhe impande yakhe ukuqala kwakhe kwakunguNkulunkulu wayeyiwundle lahlatshwa ngaphambi kokusekela kwezwe ngaphambi kokuba kube khona yizwe wayenoNkulunkulu wayeyimpande nenzalo kaDavide inkanyezi yokusa umduze wesigodi lowo wayenguye Izibande zakhe zisongweza zungeza uNkulunkulu zazungeza isihlalo sobukhosi zazungeza umbuso kaNkulunkulu izimpande zakhe zisongiwe ukuphila kwakhe kululeleke emhlabeni futhi wanikela ngokuphila kwakhe ukuze engahle abuyele ezimpandeni futhi yashaye ukushaya komthambo futhi ukuveza amakatsha kulowo mvini okuyibandla lakhe likhombisa imiphumela efanayo ayenzayo ngenkathi wayelapha emhlabeni ukumenza abe nguyena ezolo namuhla laphakade O bandla likaNkulunkulu ophilayo kholwani lokhu iqiniso nangoke lapho umoya weqiniso kaNkulunkulu uhamba phezu kwekholwa noma yini umbhalo oyishoyo lizothi amen ngani na ngumoya ongcwele waloba iBhayibheli ukulo ushaya ukukhanya komthambo empilweni yalo alinendaba nokuthi ubani ohlezi ngakulo noma ngabe ubani uthini uhlala kwabelana nezwi Kukhona kungamanga izintangazana kuphuma emvinini wasendle ngumvini omkhulu umboze umhlaba wonke kodwa ungukufa okuningi kwalokho kuphonswe phakathi kwabantu Kodwa khubulani impupho ukubuyisele muve kuphileni kusiphule futhi ukubeke endaweni enhle nguKristu uJesu noma ngabe yini izwi lakhe eliyiko malibe nguAmen kuwe khona ke umoya kaNkulunkulu khona ke injabulo yakomoya iyogeleza njengomfula uyakuba njengomuntu umuntu otshalwe ngasemifuleni yamanzi Amaqabunga akhe angeke abune akayi kuhlala esihlalweni sabaqolotayo noma ongakholwayo noma umuntu ongabesaba uNkulunkulu ophila ngezinto ezenzwe kodwa uzothela izithelo ngenkathi yazo yonyaka Sabolunye lezithelo na uma utshalwe kuKristu uzoletha isithelo sikamoya izithelo sikamoya zikamoya ongcwele umoya ongcwele uhlala kuwe
In closing, we'd say this.
Kwakhulunywa kahle ngowesifazane emthonjeni ekuvaleni singasho lokhu. Wathi, ngenkathi embona, wayebukeka njengomuntu etshelekile. Akungekho lutho okuqana ngalo, okuqamile njalo. Ngokuba umbhalo wathi, akukho buhle ukuba simfise. Safihla ubuso bethu kuye. Futhi benza into efanayo namuhla uma bengahlumi izithelo zokomoya zikamoya uma zingahlumi phezu kwezinto eziphathelene noNkulunkulu uKristu yinto embi kubo isigejane sabagqinqiki abangcwele isigejane sabantu abahlanyayo abangenayo ingqondo yabo ekahle kodwa ekholweni liya kusingatha kungukuphila kuphakade akukho okungasehlukanisa lothando lukaNkulunkulu nakufa noma ukudabuka noma indlala noma lutho olungasehlukanisa sivikeleke phakade ezivikelweni zakhe nakho lapho sikhona lapho lingathatha leso siphambano Usifazane washo, ngenkathi wabuza umbuzo, ungangiphuzisa na, wathi kodwa kusile isiko kuwe, indoda umJuda ukubuza umSamaria, mina uqobo umbuzo njalo. Wathi kodwa ukubebe wazi, ngamanye amazwi kanjena, ukuba ubuwazi ukuthi usondele kangakanani emthonjeni wokuphila, bengizokunika amanzi obungeke uze lapha kuzokha. Ngizokutshala wena umSamaria, ngizokulethele wena soni, lowo ngongakholwayo, futhi akakholelwa kulo. Uma uzongivumela ngikusiphule kulokhu kusa, wathi ngizokutshala ngasemifuleni yamanzi. Ngizokubeka ngokwendawo ngombhaphathizo kaMoya Ongcwele ukuthi uzokholwa yilo lonke izwi engilishoyo ukuthi liqiniso uzongivumela ngikusiphule kulokhu kusa, uzoba igatsha elihle. Awusiyene owalesa sivini sasendle ungowanga lapha ngakho mangikusiphule ngikutshale egameni lami ngaseceleni kwemifula konke okusizayo kwezwi likaNkulunkulu ngokuba lonke izwi likaNkulunkulu liqiniso sonke isithembiso sobuNkulunkulu siqiniso ngizokutshala ngasemifuleni yamanzi awodwa uNkulunkulu oyedwa Futhi uzothela isithelo ngenkathi yakho yonyaka amaqabunga akho angeke abune futhi noma yini oyenzayo izophumelela uzoma lapho kungekho enye indawo yokuma uzoma noma kanjani wazi ukuthi uNkulunkulu wenza isithembiso mangikusiphule washo futhi ngikutshale ngalapha ngakulamanzi ukuze ungadingeki ugijimele kulezi zindawo zezivumokholo nezindawo zamahlelo ukuthola angeke ukuthole lapho empeleni mangikusiphule ngakulomthombo omdala omile lapha ufanele uthathe amabhakede ethini futhi ugunquzise futhi uqophisane futhi uphuze kancane futhi ubuye futhi uphuze kancane Ngizokunika ukuphila kuphakade, injabulo, njengomthombo ophuphuma ungene ekuphileni okungula phakade. Makuthi mina mangikwenzele lokho, uKristu washo kwesifazane esoni. Futhi usho into efanayo ebandleni kulokho kusa, niyazi kukhona uNkulunkulu, niyakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu, kodwa enhlanganweni yenu okuthile kuya kusika, uzokwadulo. Akukho ukujabula kokomoya ngikathanda ukuzizwela njengoba benza ngosuku lePentecost beningeke lithande yini ukuba nenjabulo ababenayo na lapho uNkulunkulu ethululela ukuphila kwakhe egatsheni lokuqala lesihlahla leso sihlahla siqala ukuziphatha njengabantu abadakiwe bapatazela ngaphansi komfutho kamoya abathandekayo abesifazane abancane abangcwele njengentombi uMaria phandle lapho yenza sengathi wayedakiwe wo wayedakwe ngumoya futhi wayezama ukukhuluma futhi wehluleka wayenezindebe ezingingizayo okusho ukuthi ezehlukene ngokungingiza uzama ukusho ukuthile wayecele kakhulu umoya wayengeke akusho ngi izindebe ezingingizayo khona ke khona manjalo ngolunye olimi bamemeza futhi umshumayeli omncane wayengazi ngokwanele kubhale igama lakhe uqobe esitoshini sephepha waphendula ibhokisi lensipho noma ukuthize noma isiphunzi futhi wagxumela kuso awu lapho abangakholwa baqala ukuthi laba bantu badyakiwe lokho ileso sikajalo sabagibeli abangcwele lovo omncane wacosha umbhalo hayi incwadi yezivumo kholo kodwa umbhalo wathi mina madodo kaIsrayeli nande nihlale eJerusalem bakwazeke lokhu kini ngokuba laba ngabadyakiwe njengoba licabanga ukuthi banjalo nibona ukuthi kuseyihora lesithathu losuku kodwa lokhu yilokho kwakhulunywa ngomprofeti Joweli kuya kuthi ngezinsuku zokugcina kusho uNkulunkulu ngiya kuthulula umoya wami yilokho kushaya komthambo kubo Nikathanda kungothula esivumelewaneni esidala sohlobo luthile bese nibekwa ngasemthonjeni wokuphila lapho kungukuthula njengomfula na
Yes itself to a little boy standing out
Ukufa qobo lwakho umfakile emingaleya ecwele umdlavuza kodwa wemukele umoya ongcwele futhi odokotela bamtshela ukuthi uyafa ubaba wakhe wambuza uyesaba na wathi ngilungele futhi ukushiya ubufakazi kulelizwe ngingcwabeni ngokubovu ngokuba kuyoba yisibonakaliso sokuthi igazi likaJesu Kristu lingimbozile Yilokho elikwenzayo ijabule njengomfula ingangena ebusweni bokufa ingangena ebusweni bezwe ingangena ebusweni bokulingwa ime phambi kwabaxeki futhi ikhanye njengengelosi ngani na impilo yakho ayisiyo eyenu qobo nifile futhi nimbelwe egameni likaJesu Kristu lavuzwa futhi ekuphileni okusha Angashaya kushaya komthambo ngani isibuthise sakhe futhi aveze amakati axhumene nomvini ngizowabeka idaweni yekhethelo uNkulunkulu washo ukuthi indodana yakhe yayingukukhetha kwakhe Ungena kanjani kuKristu na wathi uPetro ngosuku lePentecoste kungenwa kanjani kuKristu na wathi pendukani yilona lo futhi libhabhathizwe egameni likaJesu Kristu kukukuthethelela kwezono zenu futhi niyakwamukeliza iziphiwo sikaMoya Ngcwele ngokuba izithembiso ngeseni nabantwana benu nakulaba bakude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Lokho kubandakanya nani ukubiza phendukani nibhabhathize egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwesono senu isethembiso ngesenu Oh mfowethu umoya weqiniso kaNkulunkulu uzoshaya ukushaya komthambo kulokho uthi iqiniso lelo buka lezo zintangazana nomvini wasendle kodwa umoya kaNkulunkulu weqiniso ofuna ukutshalwa endaweni yekhethelo lapha izithelo zikamoya Kuthi Jesu wenzani ngale nkathi na? Wathi ngokuthi lowo wesifazane ufuna ukwamukela lokho. Wathi Nkosi ngiphe lawo manzi, ngifuna lawo manzi. Wathi shiya imbiza yakho endala ihlezi lapho. Awusalidingi lelo hlobo lembiza yamanzi. Awudingi incwadi yakho iletha esivumweni kholo sakho. Shiya indlela yakho yePresbyterian yokuzazisa. YeBaptist, yeMethodist, yePentecostal. Ilale ngemuva. Khuphukela emchanjeni lapha futhi ngiza kugcwalisa kakhulu ngenjabulo ezogobhoza njengomfula. Njengontsundu omdala wathi ngithole ukuthula njengomfula kugeleza imini nobusuku ebusweni bokufa kugeleza ngokufanayo uPaul wathi kufa luphutoso lakho na futhi thuna kuphu unqaba kwakho na kodwa akabonge uNkulunkulu osinike kunqoba ngoJesu Kristu impela Wambuka uqala ukukhuluma naye ngendawo yokukhonzela futhi wathi kuye hamba ulande indoda yakho ngizomazisa uma uNkulunkulu esaphila ngikumvini hamba ulande indoda yakho ngani wathi angile indoda wathi kunjalo ubune sihlanu naleyo hlala nayo manje ayisiyo yakho Wesifazane waphenduka kwakuyini na ukufakelwa kwakhe kwakhe impilo yempilo yakhe lapho ayinqaphulwe khona kulesi sihlahla sidala sesivumo kholo sasibambelele ngenkathi kushaya komthambo kokuqala kukaNkulunkulu kwakungene emagatsheni akhe.
I perceive that you are a prophet. And I know the scripture says that the Messiah will come.
Nomzane, ngiyabona ukuthi ukuprofeti futhi ngiyazi umbhalo washo ukuthi uMesiya uzofika futhi uzokwenza lento. Wathi nginguye, nginguye. Washiya lesa sivumo kale sidala silele lapho ngamandla wonke nje ayengahamba kawo waqala kusakaza izindaba uzali libona umuntu ongitshele izinto engizenzile ngaba kusuye lona impela uMesiya na uMesiya nguNkulunkulu ocatshiwe waqonda yena ngokuthi unguNkulunkulu uEmmanuel umprofethi uNkulunkulu ngikumvini nineni ngamagatsha. Wesifazane wathi, awu, ninabantu, ninamaJuda, nikhonza phezulu eJerusalema, ninebandla likhulu phezulu lapho nesivumo kholo. Wesilisa wathi, ngiyakwazi lokho. Wesifazane wathi, sikhonza kule ntaba lapha. Wesilisa wathi, ngiyakwazi lokho. Kodwa isikhathi siyeza, futhi manje yisona, lapho lezi zivumo kholo zaseJerusalema, noma lezi sivumo kholo zaseSamaria, singeke sisebenze, ngokuba uNkulunkulu ungumoya, futhi nalabo abamkhonzayo bafanele bamkhonze ngomoya nangeqiniso. Lelo igatsha libambe iqiniso, phendukani nonke nibhabhathizwe egameni likaJesu Kristu kukuthethelelwa kwesono senu futhi niyakuxhunyaniswa negatsha. Niyakubana lezi into efanayo ngokuba umoya kaNkulunkulu uzoshaya ukushaya komthambo ngawe ulethe kuwe imifula yokujabula, ukuthula, ukubekezela, ukukholeka, ubuvi, ubumnene, ububele. Uzokunikeza wenze kusukela kusukela empisini uzokwenza iwundlu ngawe kusukela kukhebe uzokwenza ijuba. Ngiyabo ngumoya kaNkulunkulu ophilayo oguqula imvelo yakho manje ngena kuye futhi ufakelwe futhi ube ngelinye lamagatsha akhe. Ngokuba ngolunye usuku lowo layini wokuphila obekwe phansi kanjena ungukuphila kukaKristu umoya ongcwele uhukwe nombuso kaNkulunkulu uNkulunkulu uzokwehla kulelo gatsha laphakade ngolunye usuku labo bonke labo abafele kuKristu uyobaletha naye lapho ephakamisa isihlahla futhi esitshalwe ngasemifuleni yokuphila lapho isihlahla esihlala siluhlaza asibuni noma silehlekelwe amaqabunga aso lapho kufinyelelisa igatsha kuwe kulokhu kusa mkani wami othandekayo kwemukele futhi usiphulwe ukhishwe esoneni sakho usiphulwe ukhishwe ekungabazeni kwakho ukhishwe esivumweni kholo sakho. Angisho ukuthi shiya ibandla lakho hlala nebandla lakho kodwa woza kuKristu yilokho ke angikhathali ukuthi ukhonze kuliphi ibandla inqobo nje uma uza kulowo mthombo ogcwaliswe ngegazi yemukela ukuphila kwakhe futhi makukuphakamise kukuphakamise ekunconyweni yizwe kuze kuthi zonke izinto zezwe othanda izwe noma izinto zezwe uthanda lukaNkulunkulu lokho ngishona kuye. Angeke wafaka ukuphila kwethanga emvinini wamagilebhisi futhi ulethe amagilebhisi. Niyabo uma ungokaKristu uzothanda izinto zikaKristu ugcwaliswe ngomoya ukuyena ungumvini nina ningamagatsha. Makanimukele namhlanje kuseni njengoba enza kwesifazane waseSamaria futhi beka impilo yakho empilweni yakhe futhi akwenze isidalo esisha ngenkathi sisakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje. Ngaphambi komkhuleko kungaba khona yini abangaphakamisa isandla sabo bathi ngikhulekele mfowethu ngifuna ukuxhunyaniswa kakhulu noKristu. uNkulunkulu abuzise inhliziyo yakho lokho kuyamangalisa. Ngifuna ukuxhunyaniswa kakhulu kuKristu ukuthi impilo yami izokhanyela yena ngikhiphe okwami konke ukwesaba nokungabaza nezingxaki nezivumo kholo futhi ngitshale kuye kulokhu kusa lapho engingaba nokuthula njengomfula nginovalo kakhulu angazi lapho ngiya khona angazi ukuthi ngingama kanjani ngibeke lapho. manje sisakhothamisa amakhanda ethu nina eningakwazi eniphakamise izandla zenu ningama ngezinyawo zenu lenzele izwi nje lomkhuleko na nje sizonikhulekela khona lapho elikhona isizathu sine sukumani nime ngqo ngezinyawo zenu manje ukuze sizokhuleka kuthatha kubo ukuzihlanganisa nokungamesabi uNkulunkulu kwakho ukuhamba ekukhanyeni okusha kusukela kulolu suku kuqhubeke siphe khona Nkosi wena wathi celani niyakwamukeliswa funani futhi niyofunyanwa ngonkothane futhi niyakuvulelwa manje bayangqongqotha ngiyacela kwangathi bangakwemukela Nkosi kwangathi lolu suku lungaguqula izimpilo zabo ngendlela yokuthi kuze kuthi akuyi kuphinde kube nokunye okungabaza engqondweni yabo futhi kwangathi bengeza ekhaya kuwe ngalolu suku bamile Nkosi kulokhukusa bamele wena manje phambi komuntu ongumufo wakubo wena wathi oyokwenza into enjalo ngiyomela phambi kukaNkulunkulu nezingelosi ezingcwele kodwa uma enamahloni ngami khona ke ngalolo suku ngiyobana amahloni ngaye Nkosi abana mahloni kulokhukusa bamile manje wena uyaligcina izwi lakho bagcwalise ngomoya wakho futhi ubanikeze impilo yokukhonza ukuthi ezweni elizayo bangahle bajabulele ubukhona obuhlala bungadluleki benkosi Jesu kusukela kulolu suku emva kwalokhu sibanikela kuwe egameni likaJesu amen uNkulunkulu akubusise othile akaxhawule eduze kwabo baxhawule loyo oseduze kwabo Konum Tom manje umlayezo usuphelile manje khonzani Nkosi nithi nje ukuvala amehlo enu ikaze limungwe kweka imani lo kwakunguNkulunkulu Emmanuel lezo nabangakholwayo babu kodwa shishani kichimani wozani phansi Lisusalo Ibala lakala lazo Lisusa Ukhonzeni nje manje ngomoya vumela inhliziyo yakho ikhululeke angena indaba ukuthi ukhonza kuliphi ibandla nje enhlizweni yakho ngiyakubonga uNkulunkulu othandekayo Lezo Panti kwe tandala Tandala bo Manje ngifuna niphakamise isandla senu nina maKristu manje makholwa futhi niculeleli nami Selo gokukhola ngabona lo womfodlana amanxe bakhokhophozayo ahlinzeke hayi sivumo khona manje khumbulani uthando lwisihlengo selube indikimba ya Uchilo yo bayo ngisengife Uchilo yo bayo ngisengife Uchilo yo ba uyoba kolwamgife Ayumhleki yohleko solo kodwa uthando luyisihlengo lube indikimba yami futhi liyo bayo ngizengife nikuqondile kuye natha nini amen makube njalo ukholo lwami lubheka kuwe bangaka abagulayo nabadingayo kuloko kusana emva kokomoya udinga usizo lokwenyama phakamisa isandla sakho khona ke sizokubona ngiyadinga futhi Branham ngiki lapha ngiyakhula angilulami nje ngizamile ngiyile kudokotela ngenze konke bengikwazi ukukwenza kodwa nje angiphumeleli kubukeka sengathi kodwa ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongisindisa uyakukholwa lokho na leso yisithembiso sakhe manje ngabe utshale ngasemifuleni yamanzi na maphi amanzi na Lowo Christ ushayiwe ukuthi njengasedwaleni kwapheleza amanzi ukusindisa abantu ababhubhayo kufeni uChrist washaywa futhi emzimbeni wakhe kwaphuma umoya ngcwele ukuze abantu ababhubhayo bangafi kodwa babe nokuphila kuphakade ngabe ni kunezinto eziningi ezahlukahlukene uNkulunkulu uthembisa ukuphulukisa yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yalinyazwa ngenxa yobubi bethu ukujeziswa kokuthula kwethu kwakuphezu kwakhe ngemivimbo yakhe siphilisiwe imifula yamanzi awodwa umoya ongcwele ukukhona kuqala abapostoli abaprofeti abafundisi abavangeli abelusi imifula yamanzi awodwa ukukhona kwahlukana kweziphiwo abanye babizelwe kuprofetha abanye babizelwe banikwa isiphiwo sokuphulukisa abanye banokuhlakanipha abanye banolwazi ngomoya ofanayo abanye bakhuluma ngezilimi abanye bayahumusha konke ngomoyo ofanayo abaseKorinte bokuqala ishumi nambili kuyini na imifula yamanzi amaningi amanzi amaningi imifula eminingi yamanza wodwa umoya ongcwele unikeza iziphiwo eziningi nezibusiso ezivele kuyo yonke indawo uletha iziphiwo ezicebile futhi iziphiwo zokuphulukisa iziphiwo zensindiso iziphiwo zikamoya ongcwele ukuba usebenze ebandleni lakho naphakathi kwabantu imifula nenjabulo njengomfula nesiphethu kuhle kanjani ukholo lwa lo buka phezulu kuwe wena udlula seKhalvari sendise waphezulu manje ngizwa ngisakhuleka sonke isono sam makuthi mina kusukela namuhla ngibe wonke
Lord, that is our prayer. We're not going to be in a hurry.
Manje Nkosi lo ngumkhuleko wethu asizukutshaha leli isabatha lolu usuku olwenzile sifanele sikukhonze usuku lonke usuku lonke nobusuku bonke imbongi yathi izingelosi ziyabheka njalo manje siyazizwela ukuthi ziseduze Baba Nkulunkulu, ngikhulume into elikhulu kakhulu, kodwa angikwenzanga. Hlola inhliziyo yami Nkosi, uma ngikwenze ngenhliziyo embi, khona ke ngithethelele, kodwa ngikwenze ngothando ngenxa yegatsha lakho umvini wakho. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uma bekhona lapha abaxhumene namahlelo amakhulu khumbulani angizami ukubacela ukuthi baphume kulokho ngibacela kuphela ukuba bangaboshelwa phansi nesivumo kholo sabo kodwa ukuba beze kuwe futhi bakhululwe futhi batshalwe nomoya uthululelwe phakathi Kona ke ibandla labo lizoba ibandla elingcono ibandla likamoya olizelayo elingenabala noma elingenambimbi eligezwe egazini lewundlu Lelizwe lobuhlakani namhlanje baba ngiqhelile kakhulu kuloko bafuna izixuku ezinkulu namasonto amakhulu njengomvini wasendle kodwa Nkosi sinamathela kuleso sithelo esimnandi leso sithelo sikamoya esiletha ubumnandi emphefumulweni wethu Siyacela manje ukuthi ubusise laba bantu abagulayo beza ngaphambili ukuba bakhulekelwe Nkosi ngingaphinde futhi ngicele wena ungalingcwelise leligatsha elingafanele ngegazi lakho na ukuthi umoya wakho uzojululelwa kulo likhombise uNkulunkulu ophilayo ukuthi wena unguNkulunkulu ofanayo wakhuluma kwesifazane emthonjeni Kungathi kungaba njalo ukuthi abantu bangahle babe ngale kokudideka ukuthi bangahle babone lapho umoya kaNkulunkulu ngempela ulele khona kusenhliziyweni yakholwa hayi ebandleni elithile kodwa enhliziyweni yokholwayo Siphe khona baba ngizolinda wena manje ukuba wena uzibonakalise wena uqobo njengoba wazibonakalisa izinsukwini zakudala njengoba wazibonakalisa wena uqobo ngoJesu wafa ukuze thina sihlanzeke ukuthi umoya ofanayo owawukuye ungahle ufike ngathi ungenise imiphumela efanayo siphe khona baba ngokuba nginikela konke kuwe egambeni lithandekayo lendodana yakho uJesu amen Unga ngivumeli nani ngituke ngisuke celeni kwakho
All right Teddy Only believe
Kulungile Teddy khona kuphela manje bangaki phakathi lapha Upilo Theo kipe amakhadi mkhuleko manje kade si ebandleni siminyene sithatha nje futhi sicela bonke lowo oyizihambi phakathi kwethu kuba asukume futhi izidedela umoya ongcwele kuba uphumele kulabo bantu futhi wehlukanise kanjalo sikwenzile lokho izikhathi eziningi Manje emavikini ambalwa edlule omunye uthe kodwa kunzima kubantu kuba bakucabange lokho kodwa bafuna umuntu omkhuleko Ngakho ke si bangaki obegade lapha ngekathi umoya ongcwele uyangaleya esixukwini futhi wathatha wonke umuntu esixukwini na impela manje ngitshela uBhili ukuba akhiphe amakhadi ukuze sizobabiza ngamaqembu futhi sibakhulekele ngiyabo ukuze sedlule kukho ngakho ke futhi masinyane emva kwalokhu bazoba nenkonzo yombhaphathizo wenu nina enifisa ukubhaphathizwa sizoninikeza indawo isikhathi emizuzweni embalwa nje Ngokuqala sikhulumile ngalokho sikhulumile ngalomvini lelifa likaNkulunkulu manje uma lokho kuyiqiniso khona ke uma ngokweqiniso siyigatsha elimiselwe ngaphambili kulomvini khona ke lowo moya ongcwele ofanayo uzofanele uze ngathi futhi uma ukwenza uzokwenza into efanayo owayenzayo ngaye ngokuba ungumvini thina sikamagatsha futhi uma ukuphila kusemvinini kufanele kube segatsheni ukwenza igatsha liphile uma lithela okwehlukile kulokho lo mvini okuthelayo khona ke ngumvini ongalungile lokho engizama kukusho kuzofanele kube ukuphila okufanayo Manje ubani onamakhadi omkhuleko na? Phakamisa isandla sakho, kulungile. Liqala kuphi? Kusukela kwelokuqala kuye emashumini amahlanu noma kwelokuqala kuye ekhulwini na? Noma bangaki abaziyo na? Ingabe amakhadi omkhuleko ngaphambi linda. Manje ubani onelokuqala na? Ngabe likhona ikhadi lomkhuleko lokuqala na? Ngabe likhona na? Awu, sizoqala kuphi? Khona ke amashumi amahlanu na? Oh lapha elokuqala kuye emashumini amahlanu kulungile yima khona lapho niyabo elokuqala elesibili kulungile yima khona lapho elesithathu kanje lomkhuleko lesithathu ngabe ukhona endlini na bangasukuma na ngiyaxolisa bayabathola yonke indawo elesithathu ungeza lapha ninikazi na
number 4 who has prayer card number 4
Elesini kubani lekhadi lomkhuleko lesini na hamba uqonde lapho lenekazi elesini ngilibonile lelo na ngabe yilo ubani onelesini na kulungile
number 5 number 6
7, 8, number 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, kungenzeka kube ngoyedwa lesishiya galelunye eleshumi eleshumi nanye eleshumi nambili ishumi nantathu ishumi nane ishumi nanhlanu ngina bane noma abahlana bangekho ngakho ke sizofika kukho mhlawumbe bophumile uma noma ubane ngena mfowethu Taylor lapha ngisisa futhi ubone ukuthi banawo yini amakhadi omkhuleko laphaya bangenise bathi ngelele emqeni uma uzokwazi uma bangahle baphumele emuva lapho ndawo ndawo manje ngizocela inhlonipho yokuzithobe phelele futhi nje yiba nje nokuthobeka Bangaki phakathi lapho kulayo futhi ongenalo ikhadi lomkhuleko na ningazi phakamisa izandla zenu futhi nithi ngiyakhula futhi ngiyadinga futhi anginalo ikhadi lomkhuleko kulungile manje bhekani ngapha nikholwe kulungile manje futhi Teddy kancane ngempela manje uma laba bantu bengangeni singaqhubekela phambili nomuqo omkhuleko kwengendawo kodwa sizolinda ukuze sibanike indawo Manje lapha isikhathi sokuthi yonke into engiyishilo izofanele ifakazele ukuthi iqinisile noma iphutha alisho yini iBhayibheli ukuthi vivinyani konke nibambisise kuhle manje uma uJesu ngumvini kaNkulunkulu esonge wazungeza isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu waveza ukuphila kuphakade ebandleni futhi singamakatsha alomvini Ngiyabo watshalo Israel ePalestine akusebenzanga baba njenge izithelo zabo zabuna njengebhola elisakhowe liyakhula liye phezulu ngobusuku futhi lihambile kukhombisa ukuthi kwakungalungile kwakungenalo iphakade kodwa izithelo ezikuKristu Jesu ziyohlala kuze kube phakade zifanele zikwenze futhi uma umoya wakhe owakukuye usaphila nalamuhla akusile ihlelo eliyibhola lisakhowe uNkulunkulu ophilayo oveza ukuphila okufanayo akwenza ningakukholwa lokho na manje ngeke nje kuphafuze bese kuthi wo lezo zinto zazingezolunye usuku wo kuyinto into efana nalena uma kukwenza uzosiphulwa kulokhu kusa kungokwangempela ukuphila kwangempela nguKristu wangempela manje unokholo nokukholwa futhi ungangabazi nokukodwa okuncanyana ngaphandle kokuthi uNkulunkulu khona ukuphilisa abagulayo manje nina eningenalo ekhadi lomkhuleko uma nizokhuleka futhi nje nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu khona ke uNkulunkulu uzokwenza uNkulunkulu uzonipha izinto enizicelayo bangaki abakukholwayo lokho manje na Manje ngifuna ukulibuza into eyodwa futhi uma uNkulunkulu ezokwenza okunjalo manje asibone ukuthi ngabe ukhona yini kulomuqa noma ubani engimaziyo akukho umuntu lapho engimaziyo Yebo dadewethu Loxini awusuye udadewethu Loxini na unguye oh awukho emqeni ngeke ngiyaxolisa Ngicabanga ukuthi bonke labo bantu bayizihambi kimi manje ngabe lokho ngabe kunjalo na angazi lutho ngani phakamisani izandla zenu uma lokho kunjalo lapho kwenzeke kanjani lokho na kwenzeka kanjani nje lokho ngokwehla nje nokukhipha umuqa wonke wamakhadi omkhuleko noma kubani owafunayo lapha ngisho nakulabo mhlawumbe abakwenzile abashotayo na kwenzeke kanjani lokho na umuqophelele lapho akekho noyedwa lapha manje thabenakela angikholwa ukuthi lokho kwake kwenzeka phambilini Manje nina iningenalo ikhadi lomkhuleko wakukhona wesifazane owacindezela wadlula esixukwini ngesinye isikhathi futhi wathinta umphetho wengubo yakhe ngoba wathi ngiyakholwa angilento yabo ukuthi upriest uthini noma kubani omunye ngiyamkholwa uma ngingathinta ingubo yakhe ngizophiliswa ngiyayazi indaba na futhi wathinta ingubo yakhe futhi waphendukela kuye wesifazane futhi wamtshela ukuthi udaba lwakhe lokopha lwase lungamkile ukukholwa kwakhe kwakumphilisile neyazi ukuthi lokho kuyiqiniso wona awungumphristo mkulu ofanayo kulokhu kusa usesihlaleni sobukhosi kaNkulunkulu izwi lakhe lokho ngamagatsha akhe izwi likaNkulunkulu lawukwa ezihlalweni sobukhosi kaNkulunkulu ngaphambi kokusekela kwenze niyakukholwa na Waletha ukuphila uKristu Jesu ngalokho kuphila waletha amagatsha kuletha ukuphila kufanayo kuvela ezihlalweni sobukhosi ngabe kunjalo na Kodake uhlezi isimo sezimpande zakhe namhlanje sisesandleni sokunene somkhulu ezulwini ukulethe kuphile kufanayo ngebandla lakhe ungumpristo omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu lelo iqiniso akusilo na manje kholwani yilokho ngaye yonke inhliziyo yenu
If he does do this
Umekwenza lokhu bangaki kini bantu abagulayo lapha ozokwemukela na nonke na manje Teddy manje nakho kumo wesifazane lowo ophakamise isandla sakhe ebengingamazi futhi uNkulunkulu uyakwazi lokho ngokwazi kwami angikaze ngibone phambilini yena kungenzeka ngisho ukuthi uvela kuleli dolobha ngazi angisazi noyedwa kubantu abathathu abantu abasha abangenile ngangivamise ukwehlela edolobheni ngangazi wonke umuntu manje angisazi noyedwa kulukhulu ngoba konke sekuvele kwangena Ngimazi osifazane akangazi kodwa uma lokho kuphila okufanayo okwakulowo mvini okwethembisa ukuthi igatsha liyothela umugqa ofanayo nalowo ukuphila okufanayo umvini owakulethayo okholwayo yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yakuyenza futhi ngabe lowo ngumbhalo na uJohane ongcwele ishumi nane isishiyagalombili Kulungile manje uma umsebenzi awenzayo wakhuluma nosifazane emthonjeni futhi wamtshela into eyayiyinto efihliwe empilweni yakhe uma lowo moyo ongcwele ofanayo kulokhu kusa uzosebenza ngebandla lapha futhi ukhulume ngami futhi utshele lona wesifazane into ethize ayizele lapha noma into ethize ebikade isempilweni yakhe noma enye into ethize aziyo ukuthi angazi lutho ngayo ngoba uma ngingamazi yena awu angazi lutho ngaye umile nje lapha Kodwa uma lowo moyo ongcwele uzokunika lokho okungena kuphosisa nathi izwi likaNkulunkulu lakwethembisa silapha sobabili sithi sobabili asikaze sazane asikaze sibonane uma umoya ongcwele uzokwembula lokho khona ke lokho kuphila kufanayo okwakukulelo gatsha kuzaphila noma emvilini njalo kushaya komthambo wedlule egatsheni kwangathi inkonzo uNkulunkulu ngasipha khona
Now, in the name of Jesus Christ, I take every spirit in
your life. Manje kamelile ka Jesu Christu. Ngithatha wonke umoya phakathi lapha ngaphansi kokulawula kwami Sihlangana kokuqala wesilisa losifazane kuyinto efanayo okwakuyiyo empalweni uNkulunkulu uyakuvumela lokhu mhlawumpe ukuthi abantu ngosuku lokwahlulela bebeyokwazi bengabi nazaba uma noma ngokubani ezohamba kulokhu kuza ngaphandle kokutshalwa kuKristu ngaphandle kokwazi ukulunga kwakhe nomusa wakhe ngaphandle kwawo lapho bekuyoba nethuba elincane kakhulu bengiyokufanisa ngosuku lokwahlulela lapho izwi selishunyayeliwe futhi khona ke uma umoya wakhe niyabona kule nto yodwa ukushumayela ukuthize uma enguNkulunkulu womlando khona ke yilokho nje akwenza emlandweni kodwa uma ngempela engumvini futhi thina singamagatsha khona ke igatsha liyingxenye nje kakhulu ukuphila okusemvinini kushaya komthambo ngqo kwedlule egatsheni niyabo ngakho ke kuzofanele kuveze into efanayo wakwethembisa okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo uyakuyenza Manje uma ugula futhi lokho angikwazi kodwa uma ugula angeke ngikuphilise ngoba yena usevele ukwenzile lokho Kodwa akungahle kube ukuthi ubukhona bakhe lapha bungakwenza uqonde ngokuphelele ukuthi yena ulapha khona ke lokho kungavusa ukukhola kwakho ukuba ukwamukele yabo ileyo ndlela obekungenza ngayo ezethamelini obekuyokwenzela lolo wesifazane bekuyonenzela nina ngamunye manje kukholweni nje lokho Isizathu yalinyazwa ngenxezi phambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe saphilizwa le esikhathini eside sedlule eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule insindiso nokuphulukisa kwafika ngalonkathi Manje wena uthi ukhulumela ini mfuthu Branham na ngibona lokho umoya ongcwele obuyo kusho angimazi osifazana futhi indawo elikhulu kwedlula zonke ngake ngaba nayo ukubana nomhlangano ikhona lapha isizathu lokho Kristu yakusho umprofeti ezweni la kube uqobo phakathi kwabantu bakube uqobo niyakubona na waya kwabakhe nezinto eziningi akazenzanga manje akungenxa yaleli qembu elincane lapha akusikho lokho ibandla lami bayangithanda futhi bayangikholwa kodwa into engumsuka yangaphandle futhi izwi likaNkulunkulu lasho njalo kodwa ngiyamomzuzwana nje ukubona ukuthi umoya kaNkulunkulu uzokugcoba ukuba ngithole manje owesifazane ungumoya futhi owesifazane uyinyama ngolunye usuku umoya uzohamba bese kuthi ke inyama iyo bola umoya uya kuNkulunkulu owawunikayo nanku umoya futhi umi lapha kodwa umelwe emzimbeni wenyama manje uma lemimoya ihukwe kulowo mvini izoveza i kwakuyini na ngenkathi umoya ufika phambi kukaJesu lokho kwakuyinto eyiphutha ngawo lowo moya owawukuye wakwembula ngiyabo futhi owesifazane lapho ukwembula owesifazane wakwemukela futhi wathi ufanele ube ngumesiya siyazi ukuthi uma efika uzositshela lezi zinto uPetro ngenkathi efika wathi kumangala ukuthi uAndrea wayekhuluma ngani wathi ungumesiya futhi lapho efika kuye yena wathi igama lakho nguSimoni uyindodana kaJona lokho kwakwenele kuye nebo wayazi ukuthi wayengazi ukuthi wayengubani kodwa uyazi ukuthi wena ungubani angazi ukuthi wena ungubani kodwa yena uyazi angazi lutho ngawe kodwa yena uyazi manje naku manje umoya kaNkulunkulu ulapha e
You knew something happened. You're here for a nervous condition. Right.
Manje khona ke uyazi ukuthi kukhona okwenzekile ulapha ngenxa yesimo sokuguliswa imizwa kunjalo unesifo samathambo futhi lelo yiqiniso uyakhona na angikaze ngimbone wesifazane empilweni yami manje akumnandi lokho ngempela ngiyazi ubophezelekile ukuzizwela lokho ngibuka kukho niyabo njengokuthwebula okumnandi
see a man come up brother.
Cha bonga ngibona indoda inyukela lapha ngumfo wenu kade umkhulekela kanzima ngibona sencane insizwa ufanele ukuthi umfundisi indodana yakho unenkinga yokomoya.
You've come a long way to get here.
Ivele izindlela ezikude ukufika lapha uvele ningizimo ufika ngalendlela ngowase Tennessee ngunkosikazi Taper buyela emuva usenaso sicelo sakho uNkulunkulu kunika sona uma manje angikazi ngimthinto yesifazane umoya ongcwele kwenzile lokho manje lokho kuyafana ngabe lokho indlela efanayo okwenzeka ngayo eBhayibhelini na lowo sifazane wathi kufanele ukuthi ungumesiya manje lokho akusho mina ukuthi ngikumesiya lokho kusho ukuthi umoya kaMesiya ulapha singabe silisa nabesifazane nje ngumoya kaMesiya manje uyakwemukela siphule phuma kulokho kungakhona kudala futhi tshalwe ngakuye ngo niyabo manje sukuma futhi uthi Nkosi Jesu wena lokhu uyindodana kaNkulunkulu umpristo omkhulu futhi uBrenham usanda kusho nje ukuthi wena uhlezi komkhulu ngaphezulu wamisela ngaphambi kokusekela kwezwe wena wahlatshwa ukuletha le miphumela ukuthi mina ikhole liyingxenye lizame ukukholwa lingenziwa ligcwale ukuba likholwe mangithinte ingubo yakho menze yakhulume kimi wena uthi nina ezithemeleni nisho nini into efanayo ngokuba uma unguye izolo namuhla laphakade wena ngivumele ngithinte wena ngokukholwa kwami ngibeke eceleni yonke imicabango yokungakholwa mangikuthinte wena ngiyakholwa niphakamise isandla senu futhi ukuthi besiyizihambi komunye nomunye. Kulungile, manje uma inkosi uJesu ingembula kimi okuthile okungalungile ngawe noma okuthize ngenye indlela, ubungakukholwa lokho ukuthi lo layini wokuphila ukuthi ibandla ngempela litshalwe kuNkulunkulu. UJesu wathi, ngalolo suku niyokwazi ukuthi ngikubaba, ubaba ukimi, futhi mina ngikini, nani nikimi. Niyabonga abe lokho kuphila kukaKristu okugeleza kwehle ngqo egameni likaJesu Kristu, kwehle ngqo kungene ebandleni. Niyabo kusenze sibe munye, singabagatsha, singabamele yena. Uma ukukholwa lokho, leyo nkathazo yenyawo izokushiya. Ubungakukholwa na? Kulungile, ungaba nakho nomyeni wakho lapho ubengaphiliswa naye. Uyakholwa ukuthi ubengaphiliswa kulelo qhubu eliyisibhono na? Futhi wena mnumzane, uyakholwa ukuthi uzophiliswa na? Ehe, uyakholwa na? Unendodakazi futhi inomoya wenkathazo ethile yokomoya. Wena uvele nyakatho, uzanga lendlela, wena wehla ngomgwaqo omkhulu, wena uvela e-Austin, igama lakho ungunkosikazi White. Lokho kuyisho kanje inkosi, buyela muva futhi ukholwe manje, futhi uphulukiswe, futhi khona ke usinde, uNkulunkulu akunike isifiso senhliziyo yakho. Uma ukholwa konke kungenzeka, impilo yokuphila kukaKristu egatsheni. Igatsha alisilo ithabenakele likaBranham, igatsha kusiyena William Branham. Igatsha yilowo nalowo ozosiphulwa akhishwe ekungakholweni kwakhe futhi atshalwe kuye. Ngiyakholwa uphakamise isandla sakho ukuthi futhi besizihambi, angikwazi, uNkulunkulu uyakwazi. Awukho lapha ngesingawe kungenxa yomntwana. Ngibona ukukhanya kulenga phezu komntwana. Uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi yini engalungile ngomntwana wakho, uzongikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe, futhi ukholwe ukuthi ngikutshela iqiniso na? Ubungakholwa. Umntwana unenkathazo yenhliziyo, kuyinto ethile efana nevalvu. Udokotela ushilo kuhloliwe, ufuna ukumthumela emtholampilo khona manje. Kunjalo.
You're from here in Jeffersonville, over here on the street, Fulton Street, but that's right. And your name is Miss
Suka lapha Jeffersonville phezulu lapha emgwaqweni uFelcher Street, kodwa kunjalo futhi kamba lakho ngunkosikazi Bukhart, Irene Bukhart. Buyele muva futhi ukhole ngenxa yengane izosinda. Uma ukholwa konke kungenzeka, uma nje ukholwa.
This woman sitting here, that nervous trouble. Yeah, forget it.
Lelo sifazane uhlezi lapha naleyo nkathazo yokuguliswa yimizwa, yebo kukhohlwe. Yiya ekhaya usinde manje. Uma ukholwa uphakamise isandla sakho kanjena nenkathazo yeqolo, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na? Uyakholwa, uyakwemukela na? Khona-ke yana ekhaya futhi uphiliswe. UJesu Kristu uyakusindisa. Okwakho yinso, ngakho-ke qhubeka unakho okwakho mnumzane. UNkulunkulu akubusise. Yiba lokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi. Wesifazane oyikhaladi, kukhona ababili babo emuva ngqonge emuva lapho, isimile empinjeni empinjeni. Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, uyakukholwa nenekazi na? Okufana nesiqoko esincane lapho, uyakholwa na? Phakamisa isandla sakho. Kulungile, yana ekhaya kuzokushiya. Ukhona wesifazane osemusha kunalokhu, angikwazi. UNkulunkulu uyakwazi. Wena uyakholwa ukuthi angakusindisa na? Awu, buyele muva eNew Albany, Nkosazane Pearl Allen, futhi usinde. UJesu Kristu ukuphilisile. Hamba ukukholwa, ungasinda.
Have faith in God. Do you believe with all your heart? Now,
yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Manje akusikho wo kukhona nje yonke into yenzeka phezukwe uma nje ungakukholwa mngani. sawubona mnumzane uyakhola ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu na uyakhola ukuthi ngingumprofethi wakhe na uyakhola ukuthi lokho ebengizokutshela khona ubuye ukwazi ukuthi kuyiqiniso noma cha uyakhola ukuthi engishumayele ngakho kulokhu kusa kuyiqiniso na uyakholwa ulapha ngenxa yento enhle ulapha kuba usizo omkhuba lokho ngokubhema ngiyabona uyakubuka futhi uyayilahla into futhi uyayibamba uyayiqhelisa kuwe kunjalo ungakwenzi uma ulalela ufunela umkakho umkhuleko unokuthi akufane namalumbo enzululwane mnumzane khalokho buyela e-Owensboro eKentucky lapho ovela khona ungathinti omunye uJesu Kristu uya kusindisa hamba egambeni lenkosi phulukiswa uyakhola na manje bukani le ndoda eza lapha beka nje isandla sakho kwesami mnumzane lapha inkathazo yakho yeqole siyahambile qhubeka nje ubuyele emuva wedlule lapho ubonge uNkulunkulu amen ufuna ukuthola idina lakho na inkathazo yesisu izokushiya uma ukukholwa uyakukholwa na qhubeka ngendlela yakho dumisa uNkulunkulu nje futhi uthi ngiyakubonga Nkosi bangaka okholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na uNkulunkulu akubusise kanjalo futhi ungahamba futhi udumise Nkosi uthi ngiyakubonga Nkosi nikathaza leyo abantu abaningi onayo ephandle lapha ngokwethuka kwenza inhliziyo yakho eqhubeke nenkathazo yenhliziyo uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho phandle lapho bangaka onenhliziyo enokwethuka nezinto na manje phakamisani izandla zenu kanjalo bukani phandle lapha ungake uze ukubize kanjani na niyabona uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na uyakholwa futhi na kulungile hamba futhi uphilise egameni likaJesu Kristu ungangabazi kancane kodwa ukholwa ukuthi lokho kushiwo kuwe kuyiqiniso kholwa ukuthi uphilisiwe uzoba nakho okucelile nonke yenzani okufanayo bangaki omunye wenu phandle lapha abanakho na kulungile mnumzane bangaki phandle lapho abadinga uNkulunkulu na phakamisani izandla zenu futhi nithi bukani tholani lokho angeke kaphilise noma kubani ngikumuntu ukuba uKristu ubemi lapha ubengeke aphilise noma ubani kini yena ubeke uhlelo futhi lolo hlelo lingukuthi kholo ukuthi wakufela ungaphiliswa ngalokho ileyo ndlela kuphela ngokukholwa kuphilisa ukukholwa kholo ukuthi uKristu ukukhokhela intengo bangaki abaqondayo lokho manje na kulungile bangaki abakwemukelayo lokho na kulungile sisekhuleka bekani izandla zenu komunye nomunye bekani izandla zenu phezulu komunye nomunye ngamunye khulekani manje usungaya esihlaleni sakho dadewethu uNkulunkulu akubusise manje sindiswa yebo kunjalo isimo sokuguliswa imizwa kodwa sizokushiya hamba wehle udabule lapho manje ubone ukuthi lokho uqala kuzisa wedlukile awunjalo nani yabona impela uphilisiwe umekho lalapha niqaphele ukuthi yena uhambe wasuka kanjani isinyathelo ngaleyo nkathi ngaphandle kwalokho na yabo futhi manje usukahle manje usungaya ekhaya usinde inkosi kubusisa manje izandla zenu zikomunye nomunye niyabo asinaso isikhathi esiningi sekucishe kube semini futhi banenkonzo yompapathizo esekhona impela impela bantu ukuphila kukaNkulunkulu okukhulu umoya ongcwele omkhulu ongena kuphosisa ukhombisile ukuthi yena ukhona ukhombisa ukuthi lokho kuphila kuvele sihleleni sobukhosi sikaNkulunkulu kushaya komthambo kakhulu ungene emagatsheni ukukhombisa ukuphila anikukholwa lokho na khona ke qhabo angikaze ngiphilise noyedwa walaba bantu abakhuphukela lapha ukukholwa kwabo kukwenzile ngoba abatshelwe okuthile okuyiqiniso ukube ubulapha bekuzokwenza into efanayo manje kinina phandle lapho ubula kini lokho kudingayo manje sisakhuleka sonke kangikange khulekani kholwani ukuthi lonke izwi liqiniso futhi nibheke ukuthi kwenzekani nizophulukiswa manje khulekela umuntu ungazikhulekeli wena khulekela umuntu obeke izandla zakho kuye makuthi lowo muntu akukhulekele sikhulekelane iBhayibheli liyakusho lokhu manje
the very Bible said the works that I
Lole pela iBhayibheli lathi imisebenzi engiyenzayo ndani niyakuyenza. Lasho lokhu. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla zabo kwabagulayo baya kusinda. Manje uNkulunkulu wenza isithembiso sisodwa futhi wasigcina. Uma utshalwe kulokho ngasemifuleni yamanzi kuletha bonke ubukhona bukaNkulunkulu bobuNkulunkulu sonke isithembiso ekuxhumaneni kwakho ngqo. Ungumuthi otshalwe ngasemifuleni yamanzi awodwa. Lowo manzi awodwa nguKristu umoya wakhe ongcwele. Kukhona ukuphulukiswa, kukhona insindiso, kukhona ukujabula, kukhona ukubekezela ubumnene, ububele, ukukhuthazela. Lonke uhlobo lweziphiwo lulele ngqo kulelo gama eliyigugu elilodwa. Noma yini nicela kubaba ngegama lami lokho ngiyokwenza. Manje khuleka egameni likaJesu, wenzele umuntu obeke izandla zakho kuye. Ngizokhuleka phezu kwakho konke, ngenzele nina nonke. Makuthi umoya ongcwele okhona manje uphilise wonke umuntu.
Lord, we would ask that your kindness would continue with us. Each one is praying.
Kosi sizocela ukuthi umusa wakho uziqhubeka nathi. Ilona lo uzikhulekela ngendlela yakhe uqobo wesilisa nomesifazane. Bawubonile umoya kaNkulunkulu ophilayo wenziwe wabango kokuqobo njengalokhu wawunjalo eGalile. Njengoba nje wawunjalo ngekathi uPetro efika lapho ngasogwini laseGalile futhi uJesu wamtshela ukuthi wayengubani.
Just as real as it was when Nathaniel came
in. Futhi kunjalo ngenkathi uNathaniel efika futhi wamtshela ukuthi wayekuphi kuthangi ngempela nje njengoba kunjalo esangweni laseSamaria noma emthonjeni impela abantu babengathi lona ngumoya kaNkulunkulu ophilayo.
Lord give
Kosi sinikeza ukukhola nobukhola bangqondo nobukhola bukamoya ongcwele ukuthi ngamunye akhuleke angahle akhulekele omunye umkhuleko wokukholwa. Ngiyacela manje Nkosi kulabo abanezandla zabo komunye ukuthi uzobanika ukukholwa okungaguquki khona manje kwalowo muntu futhi kusobala lokho kuzoba nomphumela emuva kubo. Wo makube njalo Nkosi uNkulunkulu makube njalo. Singahle sibalethe ngamunye ngamunye banqamule emsamo ngomphumela ofanayo kodwa noma kunjalo kuzothatha ukukholwa ukukholwa kumuntu ngamunye ukuba akholwe nguNkulunkulu futhi kulotshiwe. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeke izandla zabo kwabagulayo bayakusinda. Nkosi gcina isithembiso sakho kulokhu kusa kulo lonke ikholwa futhi kwangathi umoya ongcwele njengamanje ungangene emizimbeni yalaba bantu abagulayo futhi ususe konke ukugula nezifo. Kwangathi ungaba khona ukuqinisa kunjalo kwakho kuze kuthi izinhliziyo zalabo bantu zizoxhunyiswa yinjabulo zikholwe ukuthi uNkulunkulu ubasindisile. Kwakathi bangahamba besuka kuleli thabelekele becula futhi bethokoza futhi bekholwa ukuthi uNkulunkulu ubaphilisile. Kwangathi bangabuya ngolunye usuku bejabule bethokoza befakaza njengoba amakhulu engafakaza namhlanje emhlabeni jikelele ngamandla akho aphilisayo. Lomkhuleko siwusho phezu kwalaba bantu sicela ukuthi kube njalo egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Kwangathi kukhange kukaNkulunkulu kungaqhuma futhi kubaphilise bonke. Amen. Ngiyakwazi ngizokwenza ngiyakholwa ngiyakwazi ngizokwenza ngiyakholwa ngiyakwazi Zogwenz, ngiyakholwa ukuthi uJesu uyangiphilisa manje. Uyakwenza na? Phakamisa isandla sakho. Ngiyakwazi ukwenza, ngiyakholwa, ngiyakwazi ukwenza, ngiyakholwa. Ngiyakwazi ngizokwenza ngiyakholwa ukuthi uJesu uyangiphilisa manje.
Yeah.
ngakholwa lokho bengiyovakashela izindlu zabantu futhi bebeyongiphekela idini elimnandi bafanele bangibilisele inkomishi yamanzi ashisayo futhi bangihlalise phansi ngasesojeni lebhali elincane bona nazo zonke izinhlobo zezinto ezinhle etafuleni ngelingilanga kathi enkosini ngiyakholwa wo he ngehla ngomgwaqo nomthamo wami wokuqala wokudla esiswini sami ngicula ngiyakwazi ngizokwenza ngiyakholwa kwakuzama ukukhuphuka ngangikuphushela emuva ngiyakwazi ngizokwenza ngiyakholwa ngiyakwazi ngizokwenza ngiyakholwa ukuthi uJesu uyangiphilisa manje. Yebo, lokho sekube yiminyaka engamashumi amabili nahlanu edlule. Yena ube ngowangempela kimi kusukela lapho. Ngiyabonga kakhulu ngakho. Kwangathi kungaba yinto efanayo kuwe. Inkosi kubusise. Manje bazoba nenkonzo yombhaphathizo emizuzweni embalwa nje ngiyakholwa ya lokho ngokuthi uma bekhona abanye lapha abazobhaphathizwa egameni lenkosi uJesu Kristu uma bekhona abantu abanjalo ngakho ke sizokwazi noma sikhiphe izijameli noma sizibambe nje kancanyana ningaphakamisa izandla zenu uma othile ezobhaphathizwa egameni lenkosi uJesu oyedwa ababili abathathu abane kulungile uma besifazane bezoyanga kulolu hlangothi lapha nabesilisa ngapha ukulungiselela uma nithanda ngenkathi sisaphinda sicula ngi